in si cad loo kala saaro siyaasadda iyo amniga. Sidaa darteed waxaa waajaab cad la siiyey ciidanka amniga iyo hay-adaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland, ayagoo ku shaqayn doona qorshe cad oo loo dejiyey amniga intay doorashada socoto. Ugu dambeyntii waxay golaha soo jeediyeen wacyigelin lagu sameeyey bulshada inay ka qayb qaataan amniga, in wixii laga bartay weerarkii argagixisada iyo sida ay bulshadu u wajahday isbitaaladii iyo markii ciidamada amniga ay ka howlgelayeen, in wacyigelin buuxda laga siiyo, in bulshada la kaashado, in sidii horeba hay-adaha amniga ay ula shaqaynaysay bulshada loogu wacyigeliyo inay ula shaqeeyaan, maxaa yeelay gacmaha wadajir bay wax ku gooyaan. Dowlad goboleedka Jubbaland iyo bulshadeeda isku duuban siday amnigooda u ilaashanayeen muddadii 8 sano ku dhawaad ka ahayd, oo la xusay inuu yahay qaraxii ugu weynaa oo Kismaayo ka dhaca marka laga reebo qaraxii 7 sano ka hore.